Abaana ab'obuwala abeegattira mu kitongole eky'obwannakyewa ekitakabanira okusitula omutindo gw'abavubuka mu byenfuna ko n'ebyobulamu Chin Action for Health Uganda bakubiriziddwa okufuba okulaba nga bawandiisa ebiyiiye byabwe mu bitongole bya gavumenti okusobola okubifuula ebyobwannannyini olwo balyoke babifunemu nga bo. Okubirizibwa kuno kukoleddwa kamisona okuva mu minisitule y'ebyobusuubuzi Patrick Mugisha bw'abadde ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka ey'okuna giyite Power Cohort 4 ku ssettendekero w'e Makerere mu kubangula ekibinja ky'abawala abawerera ddala abiri mu byenfuna ne mu byobulamu naddala eby'abakyala n'abakuutira bagezeeko okukwatagana ne gavumenti singa baba baagala okufuna mu bintu byabwe bye banaaba batandiseewo nga bamaze okubangulwa.
Buli omu abeera n'ebirowoozo. Osobola kulaba nti ekirowoozo kyo osobola kufunamu mu buyiiya bwo osobola kufunamu ssente. Naye kati for example olaba nti waliwo bano bakola bya sanitary pads. Kati bw'ogenda ku supermarket waliwo types nyingi. Naye kati bw'oba omuntu ayagala kumanya nti eno brand gye njagala okulaga obwannannyini building a trust mu abagenda okusuubula gundi eyo kati with time okola ssente. Kati intellectual property just kikuyamba nnyo okulaba nti ebirowoozo byo nabyo bikuwa ssente. Intellectual property ekuyamba nnyo. Ate kirala government yaffe eyagala nti abantu abakola business bangi bali informal tebali registered. Kati when okwewandiisa ne either ku local government zaabwe oba Uganda Registration Services Bureau kanetumanya nti kati nabo bagenda contributing ku by'emisolo kubanga kati oba toli registered oli informal kiba kizibu nnyo naffe nga government okuplaningira.
Yes, Tera Chigozi, kura ssentebe atuula ku lukiiko olufuzi mu kitongole kino, Mwami Fabian Byomuhanje akuutidde abawala bano okuteeka mu nkola mu ebyo bye banaaba babanguddwa basobole nabo okubiganyulwamu olwo okubangulwa kwabwe kuleme kubafa ttogge.
Tuli basanyufu nnyo nga board okubeera ku mukolo oguyimusa ebyenfuna mu bawala abato ate nga tutunuulira n'ebyobulamu mu bakyala. Olwaleero tulabye baleese abawala abato nga abiri ng'ate babadde balina batunuulira abawala bano engeri gye basobola okusitula omutindo gw'ebyobulamu ng'ate era bwe bafunayoko ku kasente n'okuyamba eggwanga. Chairperson wa board eya Action for Health Mwami Fabian Byomuhanje akuutidde abawala abayiseemu mu ssomo lino okukwataganira wamu ne Action for Health. Bawala babadde basanyufu nnyo ate era tusuubira nti omusomo bwe guti n'okusi gwe gusembye kubanga twagala okulaba nga ebyenfuna n'ebyobulamu bitumbuddwa mu bawala abato kubanga bw'osomesa omuwala oba wasomesezza eggwanga oba osomesezza ensi yonna.
Wano akulira enteekateeka eno kiyite Power mu kitongole kino Hassan Waswa agambye nti ekigendererwa ekya pulojekiti eno kwe kulaba nga babangula abawala nga basula omutindo gwabwe mu byenfuna kwone mu byobulamu eby'abakyala kino kiyambeko okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga kussa n'ensonga endala nga bannyonnyola.
Olwaleero kitulese wano kulaba nti tutongoza abaana abawala 20 be twalonze okuva mu community district 13 kulaba nti bajja mu musomo guno. Musomo guno gusomesa tudugudukanyizibwa mu mwaka gumu kubasomesa naye ng'ekigendererwa ky'emisomo egyo kyonna kutondawo business plan bavaayo ne business plan ebirowoozo bye baba bazze nabyo okusinziira wa gye bava. So bannayuganda ne gavumenti engeri gye tufuniramu kulaba nti tugezaako okukwatirako gavumenti okutuusa empeereza eri abantu. Waliwo ebitundu nga gavumenti tesobola kutuukayo, waliwo ebitundu nga tewali malwaliro, waliwo ebitundu nga teri bukugu n'abasomesa obukugu mu bya bizinesi tebaliiyo naye ng'obwetaavu bwe buli. So mu programu ng'eyaffe eno ekozesa programu eya accelerator okutegeeza nti tutuuse obuweereza eri kwabo abatana bakutuukibwako gye tuyise underserved communities. So tukwatirako gavumenti okulaba nti empeereza eyo etuuka ku bantu. So bano waba bafuniramu nti bafuna obukugu mu bizinesi ne batondawo bizinesi ezaabwe ne basobola okwekozesa. Tulabye nti abaana abawala babonaabona abamu ne bagenda mu nsi z'awabweru ne babatuusaako okutulugunyizibwa naye ng'ate be basobola okukolera wano ne tubawo obwo basobola okukola ki okutondawo eto bizinesi zaabwe era ne babeera bulungi. So mu programu eno tubawo obukugu ne tulinayo n'ensako ey'ensimbi ze tuyise startup capital ze tubawa nga bamaliriza business plan zaabwe.
Bo abamu ku bawala abali mu kubangulwa kuno batubuulidde biki bye baganyuddwamu era bye basuubira okufunamu singa banaaba bafundikidde emisomo gyabwe nga bwe bannyonnyola.
Nze Nelimana Gudi Patricia, nasoma software engineering. We najja mu Power najja nga manyi nti basomesa bya business ninga si simanyi kyennyini nnyini kye banaatusomesaayo. Kati bwe nayingira nali manyi kya business nti ndese business yange ya sanitary pads bagenda kunnyambako bansomese osanga bampeeyo koni ku capital mu maaso. Naye bukyanga nzija ndabye ng'ate kigazi nti business eyo gye najja nayo banyambako ne bazimba obwongo nti nsobola okwongeramu mu pads ezo ne star tunda padi zoka. Nene nenzi chusa nti nga nsobola okola padi. Ono omuntu aliko obulemu asobola jikozesa. Ono omuntu atalaba naye aino engeri gye nsobola jikolamu. Nabanga ajikwatako nasoma ekiriko nayiga nti bajikozesa webati. Maaso eyo kyensuubira nti nge business eno egenda kukula. Kubanga egenda kukula tutandike okubanga tufuna abakozi. Tutandike okubanga togera n'abantu ab'enjawulo. Abavubuka ab'enjawulo. Mu butuufu abavubuka bangi abaliyo nga tebalina ssuubi bagwamu essuubi kubanga teri muntu ayogera nabo teri muntu abazaamu maanyi naye nze kye nfunye wano ngenda kitambuza era n'abalala basobole okifunamu.